Ungabe ngiyandisa ongibuyele kamanye wangothe hadingi ukuba ngikonjane.